Amén. Amén. Amén.
We
shall give you time for questionings.
You
just be patient.
Praising
Jesus.
We're
going to be moving on.
The
moment of questions is going to come. He will be asked the question.
In the
name of the Lord Jesus. Let's just have an order. Like
he
told us, 1 Corinthians 14. And he spoke, let's have order. If some has been revealed something, they raise up a hand.
And
if they have given a chance, they speak out.
Now
I'll give him time in the right timing. Like Ecclesiastes 3 says, everything has its time and season.
Yes,
praise Jesus so much.
My
brother, you're going to be asking, but right in the right time.
Yes,
praise Jesus so much. Just know that here we ask questions.
Yes,
praise Jesus.
And
you must ask the question.
Yes,
welcome back to the first session. We are remaining with about 35 minutes. Reaching on 8 when we get to this place. So moving on, we see the skin of God against God and His church. And we still see the seven heads
of
the beast on which Jezebel sits.
And there
are seven mountains
where
she bases to reign over all nations.
But we are
going to see that word.
We
want in 3 minutes to remove the question of the other brother. Brother, you can ask your question. 3 minutes. But we speak of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.
Zaburi pili kumi na mbili. Mulemu kubula mukubo. Nasunguwala na bakuba.
Agamateka, this is the government of the Sarah.
Ekibuuzo ekisooka kyogedde ku mateeka lwaki tukyawa ekimu ekikumi ekiweebwayo ate nga omusayi gwa yesu gwakola kigumala yesu yeebazibwe omusayi gwa yesu okusinga bwebulaniya kumi gwajja okugyawo ebibi yesu yeebazibwe naye ate tegwajja kudibya amateeka ne bannabbi yesu yeebazibwe naye olwa ebigambo ebyontu biwanvuko ngenda kuyita mu bufunzi ngenda sookera ku mateeka agayitiddwa tawuleeti katonda omudakiika ntono nnyo okusinira mu befeso sula ey'okubiri ayogera ku mateeka agayitibwa tawuleeti agatuziiza ngaotuuka mu kifo ekitukuvu tugenda kuba tugogerako ku katono tusobole okuba nga tunaafuna obudde obulala okusobola okunnyonnyoka ebyo katugendeko mu befeso essuula yakubiri olunyi lw'ekumi n'ettaano katandika olw'ekumi n'ennya oba olw'ekumi n'essatu
abefeso essuula yakubiri olunyi lw'ekumi n'essatu naye kaakano mu kristo yesu mwe abaali ewala edda musembezebwa olw'omusaayi gwa kristo kubanga ye gy'emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amanyawo ekisenge kya wakati ekyawula bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe tawuleeti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omuggya okuleeta emirembe
ekisenge kino ekyateekebwangawo ebiragiro kyatandika ddi era kifaanana
kitya
ekisenge
eky'ebiragiro
ekisenge ekyo kye twogerako tulina okukiggyako mu magezi
gaffe kuyingira mu nsi y'omwoyo
ekisenge ekyo ekyali kituziiza eky'ebiragiro
ekyali
omulabe waffe ekitulemesa otuuka ku bulamu kyatandika mu lubereberye sura
yakusatuekiragiro
kyogera
bwekitatusomeyo
tuwulire ngenda kuba nkiyitamu oluganda mpolampola onaaba tomatidde bulungi
tujja
kusinkana twogere
lubereberye sura yokusatu lunyi lwabiri mu bbiri mukama katonda n'ayogera nti raba omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanyanga obulungi n'obubi kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu okulya okuwangaala emirembe n'emirembe mukama katonda kye yava amuggya mu lusuku adeni alimenga ettaka mwe yaggibwa bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakewubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu.
Ekisenge ekyo ekyateekebwawo ekyamateeka
kyali
kitugaana otuuka okugenda ery'ekkubo
ery'obulamu.
Bakerubi
n'ekitala
ekikyukakyuka. Kati ffe bwe tusoma mu Befeso
tugamba
nti Mukama waffe yatufuukira
emirembe
okuggyawo ekisenge ekyali kituziiza otuuka ery'obulamu.
Ekisenge
ekyo ky'ekyebiragiro bye baalagira bakerubi okuziba ekkubo erigenda ery'omuti ogw'obulamu.
Wall is the commands given cherubims to block the way to the tree.
Era n'ekitala ekikyukakyuka
and the changing swords.
Ekyali kitugaana okugenda okulya ku muti
ogw'obulamu. Naye muti gw'obulamu. But the tree of life.
Yali avunaanyizibwa ku kiragiro ekyo yajja wano ku nsi.
He was the one responsible for that command.
Era n'aleeta obulamu obwo. Era bw'atuuka ku nsi.
And when he reached the world.
Yokaani sura y'omukaaga.
In John 6.
Olulabi mwetaano.
Verse 25.
Baka nkaaga musatu.
And to 63.
N'agamba.
He said.
Nze mmere eva mu kuleeta obulamu.
I am food from heaven bringing life.
Era nga tumanyiye ku obulamu n'amazima.
And we know it's the way, truth and life.
So tawuleeta eyo y'ebiragiro.
Now the dividing wall of the commandment.
Eyali ekola ekisenge ekituziyiza.
Which made a wall blocking us.
Okugenda eri Katonda.
To go to God.
Tulina okugiteekawo nga buliwo nti y'eriwa.
We have to put it that what is it exactly.
Kubanga tekiri mu kukkiriza ebitategeerekeka.
For it's not in believing things you don't understand. Kiri mu kukkiriza
ekintu ekiriwo.
It's in believing what is in place.
Ekisenge kyennyini ekyaddala nga
kyaliwo. The wall and it was there.
Era nga kyateekebwa bakerubi.
And it was put by cherubim.
N'ekitala ekikyukakyuka.
And the changing sword.
Yes, he was
praised Jesus.
Omwo nno mwe mwajjira ebiragiro.
In that came the command.
Bagamba bakerubi muzibe kkubo eryo.
And they told the cherubims block the way.
N'ekitala ekikyukakyuka temukkiriza omuntu okugenda eri omuti ogw'obulamu.
And the changing sword don't give access to man to the garden. Wabula
ogw'ebiragiro.
But by the commandments.
Ebiragiro bingi ebyenjawulo.
Many different commandments.
Kama ffe Yesu ng'agamba teyajja kubisaanyawo.
Jesus came, he didn't come to abolish them.
Newankubadde bannabbi.
Neither the prophets.
Wabula nga yajja kubituukiriza.
But he came to fulfill them.
Nsubiza tera nnyo kyogera mu Yokaana. Munne Matayo
5:17.
Atusomeye okuva ku 10:1.
Let's read.
Matayo essula ey'okutaano n'olunyiriri olw'17. Lugamba, temulowooza nga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya, wabula okutuukiriza.
Yajja kutuukiriza. Yes, he was
fulfilled. Praise Jesus.
Ekiragiro bwe kiba kyaliwo.
When the command was there.
Nga kitusiba.
And it bound us.
N'akituukiriza n'akisumulula.
And he fulfilled it, loosed it.
Tuba nga kyakikola lwa maanyi gaffe.
No more did it by our minds.
Wabula ku lw'omwoyo wa Katonda.
But by the Spirit of the Lord.
Era Bible yegamba.
The Bible says.
Newankubadde nga tukkiriza.
Even though we believe.
Okukkiriza tekuggyawo mateeka.
Believing and faith doesn't
take away the laws. Wabula kunyweza
manyweza. But it holds them.
Tugenda kwolekera mateeka ki ago ge yajjawo agaali gatuziyiziza ddala.
Going to see what laws removed which hinder.
Agayitibwa tokwatako,
which called don't touch,
don't kombako,
eat, don't test.
Ge mateeka agali mu kkubo
lyo. Those are the laws which are on our way.
Naye okusinziira ku Baruumi.
But according to Romans,
sura y'okusatu,
Romans 3,
olunyolo asatu,
verse 40,
n'okukwira ayogera bw'ati.
Down he says this.
Baruumi essula ey'okusatu n'olunyiriri amakumi asatu.
Romans 3, verse 30.
Obanga Katonda ali omu, aliwa abatuukirivu, nti aliwa obutuukirivu abakomole olw'okukkiriza n'abatali bakomole olw'okukkiriza. Kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza. Kitalo, nedda tunyweza bunywezi.
Tunyweza buki?
We uphold them.
Era naye olumu baamugamba.
And one day he was told.
Mukama waffe.
Our Lord.
Amateeka amakulu ge galiwa.
What are the major laws?
N'abaddamu n'abagamba.
The answer told them.
Osanga mu kitabo nnyoko ekiti.
Honor your father and your mother.
Era oyagalanga Mukama Katonda wo.
And love the Lord your God.
Kati amateeka ge bagamba abantu.
Now the laws that people
got to go away.
That maybe they did go away. Agaiti
bwa Ten Commandments.
The one called the Ten Commandments.
Kati amala gonna.
All the other laws.
Bagateeka mu kibaita tawuleti.
They put in them what is called that dividing wall.
Ekisenge ekituziyiza.
That wall which hindered us.
Naye ekyo kyennyini ekisenge abantu tebakibikulirwa kyekiriwa.
That wall people have not revealed it, which is that exact wall.
Ekyateekebwa mu kkubo ekyatulemesa okugenda eri omuti ogw'obulamu.
Which was put in the way to hinder us got the tree.
Ekyo kyetwagala tuddeyo ku lubiribiri kubanga gye baakiteerayo.
What we want to go to Genesis for, it was put right there.
Mu lubiribiri esula y'okusatu.
Genesis 3.
22. Baka 24. Ne bateeka bakerubi mu kkubo.
And they put cherubims in
the way. N'ekitala ekikyukakyuka.
And the changing sword.
Okutuziyiza okugenda eri omuti ogw'obulamu.
Hinder us got the tree of life.
Ekisenge ekyo kyekyavaako ebiragiro byonna tobbanga
toyendanga. All came, all commandments, don't kill, don't steal. That if you win them, you can pass through. All commands we have in the Bible, they come from one command, which was in the garden. Touch not that tree, or don't eat of it. Praise Jesus. We had to do or not do it. All laws are like that.
So agamba,
now he says, by faith we can't nullify the laws, but we uphold them. What laws do we remove? There are laws we call laws of sin. Laws of sin come. Don't touch, don't taste. Those be fought with the law of God. And he speaks like this. In Romans 7, verse 7.
Balumi esula ya musanvu n'olinyirwa musanvu. Kale tunayogera tutya, amateeka kye kibi kitalo. Naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka.
Singa amateeka tegabeera.
If the laws don't exist,
I can't
know what is sin.
Wabula kye mmanyi.
But what I know,
nti amateeka ye mwoyo mutukufu.
That the laws is the Holy Spirit.
Kubanga omwe mutukufu.
For the Holy Spirit.
Yokana 14.
In John 14.
Agenda maso no Yokana 16.
In John 16.
Okuva ku lw'okutaano.
From verse 5 unto 10.
Ajja kulumiriza ensi ye
kibi. He comes to convict sin,
mutukirivu,
righteousness,
no
musango, and judgment.
Kenebuza kiri bwechi.
What I question is this.
Singa amateeka tegabaawo.
If the laws don't exist, I can steal. I can commit adultery. I can't abuse. But the word don't abuse, in the 10 laws I don't have it. But when I get to Galatians,
the
keeping laws telling me, you shouldn't
commit adultery,
you shouldn't desire, you shouldn't steal, you shouldn't point fingers. All those are more laws. I don't know
whether
they're among the 10 or in the dividing wall.
Or
we abuse because the 10 laws are the ones working.
For
don't abuse, in the 10 commandments is not there. Don't abuse. Don't fight or race. In the 10 laws, they are not there. I can
raise there
and I fight for in the 10 laws, they are not there.
Yes, we have
raised Jesus.
So
we have to reveal what is called the dividing wall. What is it? That wall which hindered us, what is it?
What is it?
We normally see things in the mirror. We reach the real thing.
Amen.
This is on the wall.
That
it is there. We don't know how it looks, but we know it is there. The wall is there. Which hindered us go to Jesus. We know that it was called put where
and
changing soul and when were they removed? And the way is living is there, which passes through his body.
Like
Hebrews 10 says, can you pass his body today? Where is his body? If you don't know, it makes heavens and earth. You have nowhere to pass. We got things in the mirror and entered the realities. What our brother was lacking to understand. We don't argue that the wall was not removed. We know the dividing wall of commandments.
Either
that's reached the tree of life.
Yes,
removed, but to be revealed, what exactly did he remove? For if the laws don't exist, we can't know sin. We are going to do a lot of evil. After getting the
10,
the rest, we say they are in the dividing wall. And we don't hold them. Let me tell you, see that word? That all laws end up in love. Love is God himself.
Amen.
Means you're going to live by every word he tells you. After that, the entire Bible is commandments. The entire Bible is going to become commandments. It has don't do or do this. The whole Bible appears like that.
Before
you, life and death, choose. That too is a command.
But
it speaks of this on the laws. I think even if we take time here, it's been good.
Amen. Balumi esula yomusanvu olinyirwa musanvu.
Romans 7 verse 7.
Kale tunayogera tutya amateeka kye kibi kitalo. Naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka. Kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera nti teweegombanga.
Gino tulinayo mu mateeka
naye
tebyakumenyemera oba nnyumba
yabeewabula
eno mu kigambo kya Katonda tojja
bisiŋŋana
ujasingano teweegombangasi
n'ebijinaye
ngaatwalimu teweegombanga
tekiri
bakuwadde bwisitatimenti teweegomba.
They gave you only one. Don't desire another's property or something.
Do
not find them when they have broken them. You find them
saying,
don't desire someone's house. They break them through the word of God.
Romans 7:8. Kubanga wataba mateeka ekibi nga kifudde. Nange edda nabanga mulamu awatali mateeka. Naye ekiragiro bwe kyajja, ekibi ne kizuukira, nange ne nfa. Naye ekiragiro ekyali eky'okuleeta obulamu, ekyo ne kirabika gye ndi eky'okuleeta okufa. Kubanga ekibi bwe kyalaba we kiyima olw'ekiragiro ne kinnimba ne kinzita olw'ekyo. Bwe kityo, amateeka matukuvu n'ekiragiro kituukirivu. N'ekiragiro kitukuvu kituukirivu kirungi.
Amateeka maki?
The laws, the commandments are holy. They are holy.
N'ekiragiro
kituukirivu. And the commandments right here.
Era kitukuvu.
And it is holy.
Tulinza okujja we kitukuvu.
And we take away what is holy.
Kubanga ffe abatali batukuvu. Ffe tunoonya
obutukuvu. We were not righteous. We are seeking
righteousness. Atali mutuukirivu ajja wa ati omutukuvu.
The one who is not righteous, how can he take away the righteous?
Kristo mutuukirivu.
Christ is righteous.
Naye yennyini yatugamba sizze kudibya mateeka
ne bonna. I have not come abolish those.
Naye nzize kutuukiriza.
Fulfill them.
Okubikkulira kitegeeza kya mateeka
gategeeza. Give you what the laws mean.
Bible yogera ku mateeka mu Bagalati.
Bible speaks of the laws in Galatians.
Yali mutwaza atutwalire Kristo.
That he was what took us to Christ.
Oyo ani atukulembera.
Lead leads us.
Abeera mwoyo mutukuvu.
It is the Holy Spirit.
Ati omuntu mutukuvu yekwekerya mateeka.
Holy Spirit hit him so that he
could abikanga atulagira atuŋŋamya.
To lead us.
Kubanga mbirebe tetwamumanyanga.
For those days we never knew him.
Wabula si mu mateeka ag'ekibi.
Not in the laws of sin.
Kubanga wali agaitibwa mateeka ag'ekibi.
They call laws of sin.
Kama afu Yesu
which Jesus abolished.
Kano kagenanga maso nokuwakana amateeka gakati.
Move don't fight the laws of God.
Nga owulira likugamba neri akatondo kwa matoba.
The one of God is don't steal.
Wali eligambo bako kati.
Is one sin still a little.
Eteeka lya Katonda ligambye.
The law of God says.
Ebintu byonna ebirimu obulamu bikwata okubeera ebyokulya.
Having life have given them for you to eat.
Eteeka ly'ekibinga lijja nga
ligambye. The law of sin comes says.
Ebimu bya muzizo.
Some of them are detestable. Era
ebimu mu byeddira.
And some of them they are your totems.
Kati ago ge mateeka bino tukiyingira mu nte kitina gwe kyonoona.
A law which enters someone doesn't
give them. Yagenda nga ateeka ebbali nti mateeka gaki.
Took them aside as laws of sins.
Ng'oggyeko ge tuyita tawuleeti
ey'ebiragiro. Dividing wall of the
commandment. Tawuleeti y'ebiragiro kintu kirala.
Etteeka ly'obutuukirivu, the law of sin is another, and the law of righteousness is another.
Ekyaggibwayo ly'etteeka ly'ekibi.
What was removed is the law of sin.
Tawuleeti n'eggyibwa mu kkubo lyaffe.
The fighting wall was moved from our way.
Amateeka ag'obutuukirivu ne ganywa
ezimu. The laws of righteousness we held them.
Amen.
Those are three things.
Yetugenda maaso n'okwetegereza.
Move on to look at.
Wabula abasomi ba Bible College abasinga.
Most of the Bible College
students. Baddira etteeka ly'ekibi ne baligatta mu tawuleeti.
Did the law of sin join it on the dividing wall? For the revelation of that.
That wall,
no one knows where it is.
They
think of it even with their meditations. But it's not in real understanding. Like he spoke in Romans. They have a zeal in God, but not according to knowledge.
Romans 7:13. Kale kirungi kyafuuka kufa gye ndi kitalo.
Kitalo nnyo.
Naye ekibi kirabika okuba ekibi kubanga kyaleetera okufa olw'ekirungi. Ekibi kiryoke kyeyongerenga okubeera ekibi olw'ekiragiro. Kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'omwoyo.
Mateeka gaani?
The laws are what?
Ga mwoyo mutukuvu.
They are of the Holy Spirit.
Yes, spiritual laws.
These are spiritual laws. We know brings them the Holy Spirit. He convicts the world of sin through them.
But
we have to separate the divine wall, the wall which blocked us access to
it,
which separated the law of sin and the laws of righteousness.
First,
you, brother, go back. Try to look onto the three words.
Someone
will not have gone in so well. You come back and receive. Move on, put in salt.
Tulimbalumi sura ya musanvu n'olunyiriri nga kumi na nnya.
Romans 7 verse 14.
Nti ekibi kiryoke kyeyongere okubeera ekibi olw'ekiragiro kubanga tomanyi ng'amateeka ge g'omwoyo naye nze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza ng'amateeka malungi kale kakano sinze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi kubanga okwagala kumbeera kumpi naye okukola ekirungi tewali kubanga kyenjagala ekirungi sikikola naye kyesaagala ekibi kyenkola naye obanga kyesaagala kyenkola sinze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kimbeera kumpi kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda
sikali ekkumi gokka not the ten alone kubanga ekkumi ge gaavaamu amalala amatuukirivu out of the ten came all the other holy laws ng'oggyewo amateeka g'ekibi of sin gano tokwata nkotole gano don't touch don't test tokombako don't try
Balumi 7:23
Romans 7:23
naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ery'ekibi eri mu bitundu byange
agamba
nti
munda muye yeesiŋŋaana ngaate mulimu etteeka ly'ekibi
ery'obutuukirivu
kati mukama waffe yesu
alwanagana
n'etteeka
ly'ekibi
era nga lino lyatandikirawo okuva mu lubeerera ly'okulwanisa
omuntu
yesu yeebazibwa katonda agamba mpa ng'omutima gwo bwe guli
etteeka
ly'ekibi lyagamba
kayini
twalayo omuntu obubibibi
bw'obaotwalayo
tutuwulira mu lubeerera essula ey'omwenda nti katonda alagidde buli ekirimu obulamu kibeere
ng'ekyokulyaabaana
b'esirayiri baali bava emisiri baayingiramu etteeka ly'ekibi eriwakanya katonda byalagidde
okulyanga
era mu baleevi 11 katonda n'abagamba bwe biti ne bwe biti ebisolo bwe biti ne bwe biti n'ebinyonyi bwe
biti
byamuzizo gye muli
temubiryanga
si eri katonda wabula gye bakola ki gye bali olw'etteeka ly'ekibi eribalimu yesu yeebazibwa
naye
olw'okuba mukama waffe yajja kutuukiriza
amateeka
n'okugyawo ago ag'ekibi
atuuka
mu Matayo
15
n'abagamba ekiyingira munda tekirina
gwekyonoona
wabula ekifuluma okuba mulisaamu
nti
mu butuufu mulimu amateeka katonda ge yali akkiriza
gayitewo
naye nga bwali bukanyavu bwa mitima
gy'abantuyesu
yeebazibwa
mu
lubereberye
katonda
atonda omukazi
n'omusajja
era nga balina okuba omuntu wabula etteeka ly'ekibi lijja mu kyamateeka
24
nti balina owandiika ebbaluwa bagobe
omukazi
olwa buli nsonga gye
baagadde
kamaffe yesu n'atuuka ku nsi
kuno
okulongoosa ensobi z'endagaano
enkadeeteeka
ly'ekibi
n'agamba
mu Matayo 19 nga bamubuuzizza
tusobola
okugoba omukazi olwa buli nsonga
yonna
n'abagamba nedda temusoma nkwa mu lubereberye
katonda
atonda omukazi omu n'omusajja
omu
kale katonda kiyagatta
nemukigattuula
bole bamugamba ate lwaki musa mu kyamateeka 24 lwaki musa mu kyamateeka
24
yatulagira okuwandika ebbaluwa tugobe omukazi olwa buli nsonga n'abagamba obukakanyavu bw'emitima
gyammwe
musa kyeyava abawo amateeka
n'esi
bwe kyali
okuva
ku lubereberi kale buli anaawasa omukazi oba n'agoba
oyo
ajja kuba yenze yesu yeebazibwa naye nga kino
kyavaawo
okusinziira mu Ezekiel
2:23-25
agamba kubanga mwali muganya amateeka
gange
ebiragiro byange n'emisango
gyange
nange ne mbawo amateeka agatali malungi
n'ebiragiro
bitagenda kubeera
balamu
byonna byebiragiro mukama waffe yesu byajja okugyawo olw'omusaayi eriyitibwa etteeka ly'ekibi nti teyajja kugyawo kibi kyokka wabula etteeka lyakyo
Low.
Amen.
Yes,
praise Jesus.
Yajja kujjawo kibi kyokka wabula n'etteeka lyakyo kubanga omuntu yabeeranga n'ekibi naye nga tekimulagira wakanya katonda
bwatyoatonze
musajja omu n'omukazi
ogambe
nze bwe njagala omugobana buli kinsonga katonda ng'abawa agatali malungi ago mukama waffe yesu gwe yajja ajjamu teyasangula mu kitabo mwegali naye bw'okwasaganya eno
obaogala it removed them. This is the law. This is the law but he fulfilled it in the laws of righteousness. The law of the Sabbath. It's among the ten. But how many don't cook?
Olw'ekiragiro kyekipya ekituukiriza okugyawo ekisiikirize kya
sabbiiti
yatuyita ffenna abakoyi n'abazitowereddwa tujje mu
kiwumbu
ekyemyoyo gyaffe ku luno nga sikyali kuwumula bumuzimu mu mubiri n'otuula wali
ewaka
kale ka tulina okwegendereza ebikwatagana n'ebintu
ebibi
tawuleeti
oba
amateeka ga tawuleeti agatulemesa ng'okutuuka eri katonda okufuna obulamu okwawula etteeka ly'ekibi n'amateeka
ag'obutuukirivu
nyinza obutabimalaayo naye agambye ondamuli alengeramu etteeka ly'ekibi eriwakana n'amateeka ga
katondayesu
yebazibuovulaa bwayingira mu balumi esula
ey'omunaana
agamba nti tetukyafugibwa mateeka naye mateeka ki katusomeyo mu
Balumi essuula ey'omunaana n'olunyiriri olusooka. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu abatatambula kugoberera omubiri. Kubanga etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunziya mu tteeka ery'ekibi n'eryokufa.
Owulidde paati ezo ziri bbiri.
Waliyo
etteeka ly'omwoyo
lyeriye
tubadde tusomako
eryamujja
mu tteeka
ly'ekibierimufuula
waddembe. So tusigala tukwata amateeka ag'obutuukirivutuggyawo amateeka
g'ekibituggyawo
ne tawuleeti tuyingira mu kifo
ekitukuvu n'emitima
egirongooseddwa
nga
tuggiddwamu buli mwoyo
omubi
mu linnya lya Yesu. Mu bufunze ekyo tusobola okukisomera essaawa musanvu nga tusoma ekintu kyokka ekyo oluganda
kyabuuzisa
wabula
bw'anaaba
nga tafunye mu nnyugumala oba omusaamu ogumala tujja tutuulamu
naye
naye mu bufunze ekyo kyetuyinza
omugamba
tewaliwo ensobi ntono nnyo ezeekolebwa
mubikwatagana
n'amateeka
okwawula
ekigambo tawuleeti
kitegeezakwawula
etteeka ly'ekibi
n'etteeka
ly'obutuukirivu naye ku kibuuzo ekyokubiri tukkiriza bwe
tuti
mukama waffe yesu bw'atuuka
esula
ey'omukaaga olunyi olw'omwenda ayogera
bwati
tugenze ku ebyo ebivuga
Matayo essuula ey'omukaaga n'olunyi lwa mwenda. Kale musabe nga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu.
Twebuzeyo ekibuzo
ate
tunaba tunuulira nti Dawudi ayinza okuba
yagonjakubanga
Dawudi ayinza okuwagirwa ayinza okuwagirwa omutume
Pawuloayogera
nti ebyabannabbi tebyogera kukomaku byogera ne gye tuli naye nga tetunaba tutuuka
kuwagirwa
tukola bikolebwawo
bye
tulowooza oba ebikolebwa mu
balina
ennanga oba
tebalikatusome
wano ku bikkulirwa 15
ebisooka
ku bikkulirwa essuula ey'15 n'olunyiriri olusooka. Ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomerero kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Ne ndaba ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde nga bayimiridde ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda
baali bazirina mu mutima
they had them in their hearts babazikutte. Oh, they are holding them what?
Waji.
Amen.
Kitufu. Ah, fwe tuli bawanguzi.
We are more than conquerors.
Amen.
We
are more than conquerors. According to Romans 8, we are more than conquerors in Christ Jesus.
In
Ephesians 2:6, say we
are
in the heavenly realms. We are more than conquerors.
Bible says,
and he sang a song of Moses. He sang it while we were. He was doing what was done in heaven. All the rest are not going there.
Amos 5,
they said, invented they sing songs of dancing on them.
To
bring instruments like
that.
And you do so,
it's
not right on them. That's what God refuses. For today we don't
believe
the
people.
That's heaven. And that's heaven. Nothing like that. We want to copy how angels sing. How do they dance? How do they worship God?
Hallelujah.
Hallelujah. May God bless you. We shall
return
tomorrow the journey of heaven.
Mukama yebazwe.